Babgandhi, esikubonileyo izolo kucishe kube nomahluko nesikukade sikubona ngaphambilini. Ekade kwenzeka ngaphambilini manje engaqala lapho ukuthi besibona nje amapholisa ebakhona kodwa ebe mancane kakhulu, engabi ngamapholisa asesimeni sokuthi afune ukuqeda lokhu kuyabe kwenzeka. Kodwa esikubone izolo sibone amapholisa eseqala ukuqinisa isandla ngoba kade kuhlangene amapholisa ama SAPS ne-JNPT amaphoyisa kamasipala. Sibone kakhulu nje impela bedudulana nabo laba abakade bephehla udlame bekhanya ukuthi baqonde ukuthi bakuchithachithe lokhu akade kwenzeka. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kusiya phambili sizabona umahluko omkhulu kakhulu ngoba nezinkulumo ezivelayo kubaholi abahlukahlukene abazepolitiki nabaholi bamasonto bayakhala ukuthi akunqandeke lokho kwenzakalayo.
Bona bebebaningi kakhulu yini bona labo abakade bezohlasela bokuzo?
Kade bebaningi babugandi, ngoba esikuzwe kwenzakala yikuthi kade kunomhlangano akade ubizwe inkosi uButhelezi ehlanganisa amahostel amathathu akheleneyo okuyi-GP hostel, iDenver neGeorge Kogo ekade naye ezobhula umlilo. Kuthe kulowo mhlangano abaningi baye bashiya phansi inkulumo kaButhelezi bangena emgaqweni. Kuzakhumbuleka futhi ukuthi uma kwenzeka ngaleyo ndlela leyo kuyabe kuyimashi futhi ekade ingekho emthethweni, yikho futhi esibona ukuthi mhlawumbe kungabe kube imbangela ukuthi amaphoyisa asiqinise kakhulu isandla. Bebebaningi bona, bebebaningi ukuthi uma ngabe kukuthi befika endaweni benganqandiwe ungaba mkhulu kakhulu umonakalo akade bezowenza.